uyakhumbula zama ukungibulala tungifakela ushefa qedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla uyakhumbula zama ukungibulala tungifakela ushefa qedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla nayakujuqa 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 nakubulala ushefa kancane 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 tisigujiwe mbile mkho Tengavela vane le qhawelo sale nkundlela ngabumfazi kawano yozila Wena wathu ngangzondela ndangletha lekayana belala yaletha nawe Nami ngimthanda Kancane 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 kancane